non-stop. When we party gang on the east side, ayy, everything is on us. Hakuna noma, sikiza ngoma, kila corner, watu wanasonga. Sipping the stronger, spliff nimeonja. Picks with the owners, chicks is a bonus. Whoa, everybody to the center, show me all your pesa.
Watch out my neno man. Watch out my neno man.
Juu ya maji kama motorboat, na transform story kama Autobots. Hata nikipata party mbele mbele katikati, simini old school ka okachi biggie biggie. Wengine wanasema kani hala if you hear me. Hands tuna raise high, sisi tuko very fly. Killing my vibe, hii story itakuwa high,
itakuwa high.
Tuki drop hii ngoma, hii story itakuwa mad,
itakuwa mad.
Watch out my neno man.
Silence.
Watch out my neno man.
What?